Exclusive. Yes, Lagos production.
Besa.
Joy. Ha, moje dwadi.
Besa. Kibodi wa kuma moje dwa. Kibodi wa kuma moje dwadi kibodi wa. Kuma moje dwa. Kibodi wa. Kuma moje dwa. Kibodi wa kuma moje dwa. Kibodi wa kuma moje dwadi kibodi wa. Kuma moje dwa. Kibodi wa. Kuma moje dwa. Kibodi wa. Kuma moje.
Mabashara agwadira, maswazi agwadira, nakamai agwadira, nakabusa agwadira, Josephe ndikukwadira, kumandawe sinafike, tizakwadira ndimujedwa,
ndikwadira kuma mujedwa, 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 ndikwadira. Tiguadira, uma mojedwa,
tiguadira, uma mojedwa, tiguadira, uma mojedwa, tiguadira, uma mojedwa, 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 uma Mana marenga na kujiri miga ba soke
DY Mesa Kibwadira kuma mojedwa 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 Kibwadira Kibwadira kuma moje Kibwadira kuma moje Kibwadira kuma moje Kibwadira kuma moje
Your reins on the beat
Abu
Toma 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 Moje Toma 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 Moje Toma Toma Toma
Moje Mesa